Mfanekiso wamashumi amathathu ana 8. Jesu uyayata futhi. Inako yomlimo mayeseyifikiye yokuta kwakhe. Jesu utota njengoba mlimo ete sebiso lesitshalo. Igaba Jesu utota njani? Murena Jesu utovusa abaKristu bohle abarobeleyo emabidlini. EbaKristu bohle batonkelwa bohle emkhatsini. Batoba lamrena ngemihla yohle. Emahedeni una ngeke avuke emabidlini kufikela laka lokwehlulelwa lemdingo. Loba kujalo asileyati laka leti toleto lokuyetekana kwato. Kufuneka makujalo ke masihlale sitilukisele. Igaba wena utilukisele na.